I'm a sucker fully aware. It has a love me figile. Love me more. Keep on my lele. Yeah, 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 yeah. Kusego sengu ya kanya. Mamani mupelile ya ibona indela yami. Yeah, 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 yeah.
Ngiyabona ukuthi niyazibuza ngiphunyuke kanjani, ngoba nani bophile impilo yami. Nakhohlwa ukuthi angingedwa. Ikhabhinethi yamasulu ibhizi ngecala lami.
Ungeza nawe uthole intethelelo ukwazi ukuthi sondela nawe uthole intethelelo ukwazi ukuthi ngithi wo